It's your boy, Jacobix.
I love you,
Teddy B.
Ona sauti yako, ukinita mashamba. Ona sura yako, kikutazama ndo bala. Ona midomo yako, ukiongea na shanga. Asa ona macho yako, ukinitazama na paga. Zani seme nini, wachaguo la mimi. Na kupenda wewe, jibambe na mimi. Do you know that I love you? Mtuma moya David, oh oh. I love you, mizungusho. Moya na surprise yako, yako. Kuna muda mwingine natamani baki nawe duniani, mana unavyonipa thamani. Misielewi tena tupwepe na mitiani, changamoto na visirani. Baby you are my number one. Misielewi, do you know that I love you? Baby no one like you. We furaha yangu, zawadi yangu, utamu wa penzi lako. Na nimemtuma moya David, oh oh. I love you, mizungusho. Moya na surprise yako, yako. You're special to me, and this is out of love, this is out of love.